Mapenzi hayachagui masikini wala tajiri, hey. Kupata au kukosa ni mapenzi yake muumba. Oh yeah. Usiwasikilize wale nini wanasema juu yetu sisi. Macho na masikio yako kipenzi nilekeza kwangu mimi. Katikati ya ukweli uongo unitenga pembeni. Wanapokuja changu dewa sijali mina wena juwe ikosi kututakunga ndoa. Watafunga midomo wataposikia na kuita wife na we wanita husband. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema watachoka sisi bado tasonga mbele. Watasema watachoka sisi bado tasonga mbele. Wei wei wo. Wei 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 wo. Wei wei wo. Wei 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 wo. DJ JD Ventures TVB Dapo G. Fanya mabitu mwanangu nifanya mabitu nyoni 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 shinda. Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake.
Kati ya usiku na mchana ni muda gani unatufaa sisi wawili. Oh, oh, oh.